anyị na-arịọ.
Ogologo ndụ na-arụ isi ike, idetu tutu ikele Chineke, cheta onye kelu gị.
Anyị na-arịọ.
Ogologo ndụ na-arụ isi ike, idetu tutu ikele Chineke, cheta onye kelu gị.
Shout out,
oh yes,
Jesus go fame me.
go fail you, he go give you F19.
Oh, yes.
Your uncle go fail you, come today, come tomorrow.
Oh, yes.
Your friend he go fail you, he go block you, unfriend you.
Oh, yes.
Original Baba me, you know they do me Ronaldo.
Oh, yes.
But Jesus go fail me. Jesus, he fail you.
Ogologondo na Luisike, ite tu 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 ikele chineke, chetu onye kelugi.